Harigotishi, Bijamisha, Muichi, Janohone, Nagiri Chivas, Momokawaje, Chikandinga, Chichika, Sisiachu, Nio Ishaje, Jamwase, Nabai to Yemo, Mutira Tishi, Musu Isarika, Nawe, Jarapuyo. Yashira, Bakai Sezera, Ariko wibuke ku buzima bwawe, ariye ufite ubushobozi.
Dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isebebe tubireke, tubihe nyirabyo, kwerekanwa ko mabi kuri hafi, mureke twitegure. Kure wa mose urubanza, tuzakinagire, abawe bose wa mose, uzabashe kubabona, kure wa mose wa mateka, uri kumwe nabo, dusabwe kimwe kumenya Imana, dufuhira iby'ijuru, iby'isebebe tubireke.
Ariko rero uko no kwishuka
azaza kite imbaraga zubera na munya bya uzamuburanya ahubwo ibyawe wakoze byose bizatuma wicira urubanza none mugenzi umva ijwi ry'Imana ugiteho urikurikize kuri wa munsi w'amateka uzaba ushobora kuragwa agakiza
dusabwe kimwe kumenya Imana dufuhira iby'ijuru ibisebebe tubirenge tubihegira byo kwereka amakoma biguri hafi mureka twitegure kuri wa munsi w'urubanza tuzakinagine abawe bose wabuze uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo dusabwe kimwe kumenya Imana dufuhira iby'ijuru ibisebebe tubirege tubihegira byo kwereka amakoma biguri hafi mureka twitegure kuri wa munsi w'urubanza tuzakinagire abawe bose wabuze uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo dusabwe kimwe kumenya Imana dufuhira iby'ijuru ibisebebe tubirege tubihegira byo kwereka amakoma biguri hafi mureka twitegure kuri wa munsi w'urubanza tuzakinagire abawe bose wabuze uzabashe kubabona kuri wa munsi w'amateka uri kumwe nabo